Izo stresi za kudaiwa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri bora uende angaza, hapa ni kula vizuri kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinamia?
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, nice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila aliepo hai anaibiti.
Juma, oh it's Juma. Just cause
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, umeka,
Juma.
Umeka inama inuka, inuka, inuka. Where did you
get? Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Hey, chaba ni mwenye gite uwe na man. Agirwatsiba mshitotswe lapi achu balala wasala kama ni mwenye kitewe na mwana.